like DC musical. A voltage music. Big Devin.
Yeah. Girl, you're sweet like sugar. I wanna test you all the time. You look like Tina. And I got a girl every day.
Kubisa style shake while you bend it. Gulia kulaba kolo bulunji wonde a falling. Finger checho wachikola you leave heads nodding. Wotoka kumpaka kila mtu ana hapa. Yo madame tunajisqueeze jasho tokito wa jump. I'm the boss kubuli counter wali chosa banga bakuwa. Bulu vide fatikani kutualo chali reko pump. Nibagaba matabaze na watuli mundo waze aga. Sina shaka kipenzi bano wa singa. Kubulunji woliko walai wasuka.
Kubulunji woliko walai wasuka.
Wakala kubangoli na klasi.
Oli na kirasi.
Look so beautiful, muka duresi. Yeah. Wakala kubangoli na klasi.
Oli na kirasi.
Look so beautiful, muka duresi. Yeah.
Kakenda kukumanga fande waku mabanka. Na kukwata konka kasa omuliro gwaka. Kakuteke muzone pale na jikube bilaka. Chuka, nyenya mumu walabi nosibia mpaka. Wabulo zina bulunji la matandi sono muotoka. Komao, daba vayaye matandi soko chika. Sanjeno field in masho na njini lafu sikaka.
Sanjeno field in masho na njini lafu sikaka.
I got something sweet to tell you. Baby yangu wa jangweno. Kangu bulire kubieno. Na umbulire kubieno.
Falling for you. Yeah.